bwe yanjagala yerekereza yeggulu naka bwe yanjagala teyafaayo kyalizaalibwa munaku bambi bwe yanjagala ekibaya kyetaata kyali mu kiraalo bwe yanjagala teyafaayo kyaliyambala ttangira bwe yanjagala teyafaayo kyalikyayibwa bangi nasiba nasula enjala teyavuga ku motoka teyasimba nnyumba bambe yayagala nsasulire ebbanja Rujikona sirina bise bire byensi nyeba bana bana sibirina ngenda nayenga wanjagala oh wanjagala wanjagala mukama oh mukama wanjagala tata Kale tuogere Haiti Ezaba Amerika sisiri na babirie Batuogera kuzifiga Ezaba modo sisiri na neta Na yebe wanjagala Te wabuza tina soma chenka na wanze Mukama be wanjagala Te wafayo tina kura nchianze Be wanjagala Te wabuza tina zari kwanize Mukama wanjagala nubiko werere mwange munange nufuru mwana nebako merera wasiri konsasulire banja